Trixie on the beatbox. Exclusive to Zayda Hype Mag.
HDM payani fwapa. Trix, he got the fwapa. Mamine wechona kutemwenefi. Walikaba wewo wila tibufi. Shake it, tumone tweki. Shileka wale pali haba kutambalo. Shake your bokos. Shake your bokos. Alo, shake your bokos. Shake your bokos. Chitashani hapa, tufo, shake your bokos. Bukunya ntambiko, madaba shirine fikuru na bamuineko. Ibira, totesha ya biliba kumbwe. Ifie filiko, kunololesha filimbwe. Alo, gelo ni big backside nyashi. Goli na big booty face yanshi. Shake, lekela ya tenkane. Umpea ifyo kuchila tetinkane. Dala unashaka sana. Boko sinaite mweyo yapo sana. Bako, pate motache wintana. Big booty na kamukati kumina. Mamine wechona kutemwe nefi. Walikaba wewo wila tibufi. Shake it, tumone tweki. Shileka wale pali haba kutambalo. Shake your bokos. Shake your bokos. Alo, shake your bokos. Shake your bokos. Shake your bokos.
Silibuka twek. Benda fidia utenka. Nyene shala ndetenda. Ngafia kunwa nifulu. Kunwa kusenda. Na chitibuka kunota tukabila kumenda. Ya yeah. Waimia chonchi mfwembe. Bokos inaikulisha leka mfwembe. Ya yeah. Ala chichiri lefe concept. Taba kuwa na rionza pariponse. Mwona chile shaking atati. Ya yeah. Ushe chari kuwa nechi. Mubongo monefo chile sunsha. Ma ma higata papa.
Mamine wechona kutemwe nefi. Walikaba wewo wila tibufi. Shake it, tumone tweki. Shileka wale pali haba kutambalo. Shake your bokos. Shake your bokos. Alo, shake your bokos. Shake your bokos. Chitashane, shake your bokos. Woyimona chile pali achisumsumene. Chipenesha kumofye na wafi pompo vene. Wali itekawe mpaka fena pungwe. Babili kabili tefila fisenda tungwe. Yorota upweneka. Palianga chati chapuna manga chameka.
Ya, yeah. Na upenya baria mchila. Takulifi mbibonze tuletila. Kunuma kwa tifeni mafulufute. Walalenga madamu baria bamufute. Gacha hivila chile fika na patutende. Mchila ngacha fika chipoka mutende. Go.
Mamine wechona kutemwe nefi. Walikaba wewo wila tibufu. Shake it, tumone tweki. Shileka wale pali haba kutambalo. Shake your bokos. Shake your bokos. Alo, shake your bokos. Shake your bokos. Tufo, shake your bokos.
DJ Martin Dali, so mwana wa mkomboni. Jera Paul Dancers Bobby J.
Ha. Jump to
DJ HP. DJ Martin. Busy Wizzy. DJ Marshall. DJ C. Bogo.
Tracks on the fifth.
DJ Aronzo. Such days. You got the pop. DJ Manstein.
Exclusive Zayda Hype Mag.